Dr. Alex Kizito anyonyola nti abakyala okulwawo okuzaala oluusi kibaviirako okufuna ebizimba ku nnabaana.
Biki ebiviirako abakyala okufuna ebizimba mu nnabaana? Ekisookera ddala kwe kuzaala ng'obudde buyise. Ensangi zino singa omukyala aweza emyaka 25 nga tannazaala mwana w'asooka, asobola okutandika okufuna ebizimba kubanga ebirungo bino ebiriikiriza omubiri gw'omukyala mu budde bwe obw'okuzaala bw'atuuka myaka egizaala, naddala singa alaba piri atandika okulaba piriyodi zino, bisukka obungi bireetera ebizimba okujja mu ki? Okujja mu nnabaana. Kati kitegeeza nti omukyala yalibadde nga asisti bw'aba tannaweza myaka 25 afunye olubuto lwe olusooka ate n'alusitula kutuuka emyezi 9 kimuwa obukuumi eri ebizimba. Naye singa omukyala tafuna lubuto kutuuka myaka nga 3-5 emikisa giri waggulu nnyo nti agenda kufuna ebizimba mu nnabaana.